ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungo chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chimozimozi. Mosatanthawi tiyeni timve mawu athu asiku lalero. Tiwerenga kuchokera pa Mateyo chapter cha 5 verse ya 3. Odala ali osauka muzimu chifukwa uli wao ufumu wakumwamba. Musiku lalero tikufuna tiende pamutu woti kii kuti muone Ambuye. Kodi tingaone bwanji Ambuye? Kodi Mulungu ungamuone bwanji? Tikamawerenga mau ku Isaya chapter cha 6 verse ya 1 timamumva Isaya akuyankhula akuti muchaka chimene mfumu Uzia anafa akuti ndinamuona Mulungu. Mwina kumakhala ndi mafuso kuti kodi ningamuone bwanji Mulungu? Kodi anthu amene amamuona Mulungu amamuona mwamtundu wanji? Kodi ndingakumane nayo bwanji Mulungu? Maria Magdalena Ambuye Yesu atauka kwa kufa akuti sanachoke kumanda kuja, anadikira akuti mpakana ananena kuti ndawaona Ambuye. Kodi kii woti ukamuonere Mulungu, ukaone Ambuye ndi kii wantundu wanji? Kodi ungakumane nawo bwanji Ambuye Yesu? Ndikufuna kuti tikazindikire chinthu chimeneche chifukwa ndichofunikira kwambiri. Tikamawerenga pa Masalimo chapter 51 verse ya 17, Davide amayankhula akuti ineyo ndilibe nsembe imene ningapereke kwa Mulungu. Nsembe imene ningapereke ineyo ndi mtima wanga osweka kapena nzimu wanga osweka. Mau alero tikuona kuti ndi odala iwo amene ali osauka muzimu. Kodi kusauka muzimu zitanthauza chani? Kusauka muzimu zitanthauza ndithu kukamba za iye amene ali ndithu operewera kapena iye amene ali ofunisisa ndithu kuti akakumane ndi Mulungu, akakumane ndi Yehova, kapena iye amene akuzitenga operewera ndi cholinga choti akumane ndi Mulungu. Kii wokumana ndi Mulungu si china ayi komano kuzitenga operewera pamaso pa Mulungu, kuzitenga ndithu oti osakwanira pamaso pa Mulungu. Tikamamuona Davide akuti ndilibe chimene neyo ningapereke kwa Mulungu komano ndili ndi nzimu wanga osweka, mtima wanga osweka. Pamene kupita kwa Mulungu mosweka mtima akuti pamenepo uzakumana naye Mulungu, uzakumana ndi chimene iweyo ukufuna, uzamuona Mulungu. Chimene Mulungu akufuna akungofuna ndithu ukaonese kuti ukufunadi china chake, ukaonese kuti iweyo ukuperewera. Mulungu ndi wamphamvu zose, Mulungu ali ndi china chilichonse chimene iweyo ukufuna. Koma chimene amafuna, amafuna aziwe kuti kodi iweyo chimene ali nacho Mulungu ukuchifuna, ndiye kuti ukaonese kuti iweyo ulibe. Ngati ukufuna mphamvu upite kwa Mulungu kuti ulibe mphamvu. Ngati ukupita kwa Mulungu uli ndi mphamvu, Mulungu akabwera nazango kuyang'ana chabe, chifukwa iyeyo ali ndi zose, iyeyo ali ndi mphamvu, ndipo akapereka pamene pakufunika mphamvu. Ngati ukufuna kukhala ochita bwino upite kwa Mulungu nakaonesa kuti iweyo ndiwe osachita bwino, ndipo Mulungu azakupasa chimene iweyo ukufuna. Kodi ukufuna chani kwa Mulungu? Kodi ufuna Mulungu akumane nawe? Ukhoza kukumana ndi Mulungu pokha pokha iweyo ukupita kwa Mulungu mosweka mtima, moperewera, moonesa kuti china chake pamwe wako si chili bwino. Ndekuti ukupita kwa Mulungu nakaonesa ndithu kuti ukuperewera kapena uli ndi tchimo lina lake. Tikamawerenga ku Isaya chapter 6 verse 5, Isaya akuti anayankhula akuti ineyo ndine munthu wa lilime ndithu loyankhula zinthu zosakhala bwino, ndipo ndimakhala ndi anthu iwo amene sayankhula zokhala bwino. kudanta uzakuti anapita kwa Mulungu kuonesa ndithu kuti iyeyo si ali oyenelera koma akufuna china chake kuti akhazikike amapita kwa Mulungu kuonesa kuti iye akuperewera ndipo akufuna Mulungu kuti akhale ndithu okwanira ndipo tikamawerenga pasi pake akuti mu Yesaya pamene anayankhula akuti ndinamona Mulungu ndekuti Yesaya kuti akanene kuti ndamona Mulungu chifukwa choti anapita kwa Mulungu mozichepesa anapita kwa Mulungu mogonja anapita kwa Mulungu moonesa kuti yeyo akuperewera chimenechi chimene Mulungu amafuna tikaonese kuti tikuperewera kuti akati pase china chake chimene ifeyo tikufuna pamoyo wathu kodi tikufuna tikamone Mulungu akuti iye amene akuti ndilibe chimo akuti akuzinamiza yekha amawerenga mawuwa pa 1 Yohani chapter 1 verse 8 akuti iye amene azitenga iye kuti ndi wopanda chimo ndekuti akuzinamiza yekha ndekuti tiyenera kupita kwa Mulungu moonesa mogonja kuti feyo pena pake sitiribwino pena pake tikufuna ndithu chochokera kwa Mulungu akuti pamenepo tikalandira kwa Mulungu Paulo anayankhula tikamawerenga pa 2 Korinto chapter 12 verse 10 akuti pamene ineyo ndili ndithu opanda mphamvu akuti pamenepo ndekuti ndili ndi mphamvu ndekuti anazindikira kuti pamene akumana ndi mavuto pamene akumana ndi china chachotsa khala bwino pamene ndithu ali othodwa akuti pamenepo pamene amapeza mphamvu chifukwa chani Mulungu amafika pa iye amene si ali wamphamvu. Mulungu amapita pamene pali kupereweredwa. Ndekuti ngati uli opereweredwa ndekuti ndiwe ndithu qualified kukumana ndi Mulungu kapena kukamona Mulungu. Chifukwa Mulungu amafika pamene akuona kuti pakupereweredwa. Tiyeni tizipita kumalo amapemphero pamene tikukaonesa kuti ndife opereweredwa nakazisisa kuti ifeyo ndife opereweredwa kukamona Mulungu sitingamone Mulungu chifukwa chongo pemphera chabe ayi komano pemphero loyenera pemphero lathu likakhale lozichepesa pemphero lathu likaonese kuti ifeyo ndife ochepa ndipo Mulungu ndi wankulu pemphero lathu likaonese kuti tikupereweredwa tikufunika china chake osati pemphero lathu tikakhale tikuyikamo zozitama kapena zimene ifeyo tachita bwino ayi koma tikazitenge kuti tikufuna china chake kwa Mulungu ndipo ndife opereweredwa ndekuti pamenepo tikalandira kwa Mulungu pamenepo tikatenga china chake kuchokera kwa Mulungu kodi ndi chani chimene mukufuna kwa Mulungu kodi ndi chani chimene mukufuna kuti Mulungu akupangireni simungakumane ndi Mulungu simungamone Mulungu ndi pemphero lokha mumuona Mulungu pamene mukupemphera pemphero loyenera tikamawerenga mawu pa Luka chapter 18 verse 11 pakana 14 tikuona kuti panali mfarisi komanso iye otolera msonkho akuti anthu amenewa anapita kokapemphera iye amene anali mfarisi akuti mpemphero lake anayankhula akuti ineyo sindili ngati mmene alili anthu enawa ayi akuti ineyo ndimakhala mugawo pa wiki masiku awiri ndipo ndimapereka chakhumi meaning kuti iye anali munthu ongoziyankhula zimene iye amachita bwino akuti pemphero limene lija silinafike kumpando wa chifumu ndipo Mulungu sanabwere naza kumana ndi munthu uja koma akuti iye otolera msonkho anangopemphera pemphero akuti akuyang'ana pasi akuzimenya pa mtima kuvomereza kuti iyeyo ndiye ochimwa kuvomereza kuti iyeyo sanachite bwino kuvomereza kuti iyeyo akufuna china chake akufuna ndithu amasolidwe akuti ameneyo anakumana ndi Mulungu tieni tizifika pachifupi ndi Mulungu ndi mau oyenera tizifika pachifupi ndi Mulungu ndithu mozichepesa pemphero lathu tikaonese kuti tikufuna Mulungu tikaonese ndithu kuti ndife osweka mtima kuti ndife ndithu tikumufunisisa Mulungu akuti pamenepo uzamuona Mulungu ndipo azachita china chake pa moyo wako Luke chapter 5 pa verse 8 tikumona Simon Peter akuti anachita kuyankhula akuti pitani kutali ndine Ambuye Yesu chifukwa chani akuti ineyo ndine munthu ochimwa ndi kuti anazipanikiza kuti iyeyo sanali chimozi mozi ndi Ambuye Yesu ndi chifukwa chake analandiraso kwakukulu kuchokera kwa Ambuye Yesu tikalandira pokhapokha tamvesesa kuti ifeyo tilibe pokhapokha taonesa kuti ifeyo tikufunika china chake ndi kuti tikalandira kuchokera kwa Mulungu. Mulungu akakudalise, akakumenyere nkhondo, akakupase mtima wozichepesa, akupase chisomo chozichepesa pafupi ndi iyeyo mu zina la Yesu Kristu.